Keep a pizza, calling diesel, more Mauritius, more come a rizzo. Kef San, it's Jenna Kushan. Plan C, yeah! Gelo, gelo,
Jina Nazi.
Gelo, gelo,
Jina Nazi.
This time we go chako chalo wange,
Jina Nazi.
This time we go chako chalo wange,
Jina Nazi.
My baby,
Jina Nazi.
My baby, my baby,
Jina Nazi.
This time we go chako chalo wange,
Jina Nazi.
This time we go chako chalo wange,
Jina Nazi.
Ao gelo mwandi, ao guys, Jina Nazi. Ni pineapple mix na ma bananas. Kamu chinshi taka kwata na ma badmanas. Supporta Chelsea, kena ka supporta veganas. Yaku, ao ne kalasha maules. Niki nemu na kapela ni kalavunes. Kala twala pamuru, kwati fechi kwepe. Aba shala ispenda ine bamba bafenga sepe. Istemu ikwechi mwandi chadi pwanya bongo bongo. Noti chidia chava ya icha madongo dongo. Na chituta mawenge, iwe kakisha chitenge. Ngani chikanda lavu yesu nte chikanda mwelenge. Zelo gelo,
Jina Nazi.
Gelo gelo,
Jina Nazi.
Istemu iko chako chalo wange,
Jina Nazi.
Istemu iko chako chalo wange,
Jina Nazi.
My baby, my baby,
Jina Nazi.
My baby, my baby,
Jina Nazi.
Istemu iko chako chalo wange,
Jina Nazi.
Istemu iko chako chalo wange,
Jina Nazi.
She's my sweet kosi all the footy my fruit. Gabanje bati upa umbi kupa iwe na foot. Istemu iko chako chila lenga ndesa baila. Elo chachi shinka footy fiente chako faila. Nemu nenu na kwate fagelo eka umombo. Eka fyo yui ne ungu mfisha mapaina po. Aditala lilo muti mange chidunguza. Zosa zozi uyu woi mwandishi za nasa. Gakanchi shile tolo shikadika mwona londo. Kalansenda kona kuchai chiringiri ne pasondo. Limo limo kalansa shidila no lumanda. Impita nino kukampangira na chikanda.
Gelo gelo,
Jina Nazi.
Gelo gelo,
Jina Nazi. Istemu iko chako chalo wange,
Jina Nazi.
Istemu iko chako chalo wange,
Jina Nazi.
My baby, my baby,
Jina Nazi.
My baby, my baby,
Jina Nazi.
Istemu iko chako chalo wange,
Jina Nazi.
Istemu iko chako chalo wange,
Jina Nazi.
Ao guys gelo wandi awe Jina Nazi. Ni pineapple mix na ma bananas. Kamu chinshi taka kwata na ma badmanas. Supporta Chelsea, kena ka supporta veganas. Abate mwana tekwe shoku watovela. Banke cheshe ave ne kukwata fe limits na boundary. As I always say, Kef San, Plan C.
Zazzy Music Blog.com.